Really, you African beauty, beauty. Cinematic girl, you are easy, easy. I feel good when you touch my body. I feel okay when you stay, baby, with me. You love the city like a chocolate. But on the sugar, sugar, you love so magic. Karine kana masasa nebi sobyoni na zebya kuba. African beauty, 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 beauty. Okuwa buswanyo walolele sabude Uganda ni beauty, beauty. Atamboza selepo mwanaga wajimenye lava mafiga watu beauty. Okuwa buswanyo walolele sabude Uganda ni beauty, beauty. Utambulu lume ni wawala wana waluba you African queen beauty. Wala yi wako wangyo njiri rangini ya kechimu. Kuyamba lolo goyo mkwa ata come to me. Baya ya wako kwa natoba wuna todamo. Bamo kumutu jazipu yange gulu gulu. Lafu nina mpya sigaba maulu ulu. Majena kula mwuse vyange no siri ankalu. Waku wako aminyumi lwako ebya okola. Yewe mbani stresi ye kwanzi kakanya. Waku wakuswanyo wala lule sabute Uganda ni beauty, beauty. Atamboza selepo mwanaga wajimenye lava mafiga watu beauty. Okuwa buswanyo wala lule sabute Uganda ni beauty, beauty. Utambulu lume ni wala wana waluba you African queen beauty. Baliba bilo bila mkweka kubembaga. Teba manyati simpo ni mukati kwa bata. Yeduli neka fesi nobu nyako matama. Yagala moza simpo mlavu ni musama. Mlavu nikabaka ni mkugu wa somesa. Sirimbu lavu nikeni sikati zenzi isa. Sirimu vinga semi kulavu nina ya Romeo. Hatanga nyingi sipi makilo. You love the city like a chocolate. Kota na sugar, 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 African beauty, 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 African beauty, 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 okuwa buswanyo walolele sabude Uganda ni beauty, beauty. Atamboza selepo mwanaga wajimenye lava mafiga watu beauty. Okuwa buswanyo walolele sabude Uganda ni beauty, beauty. Utambulu lume ni wawala wana waluba you African queen beauty. I'm a figure what to be. I'm a figure what to be.